yamde joni jabbori mintaji chapade tati dande studio kalango habaruji modde fulfulde min Omar Hamad janganta do masinaji seyni isiaka ender ko kibaruji medeni en kalam wiide ko watto jom en galleji hembre e chapande jena e jeegon ko dimamu umato nimbe ujunere kam en feroy wuroji mu en warde der wuro garbe kulur region tilaberi be dum no ela renede e balla yade to gomnanti mi gartano on do majju nonni nimbe wuro tawabe badangal fongo mayo nonni der dunde ko gungu kiloji mudun e nyame dudal gabbi torribe yewtere meden pindin hande en jatana kalo ena rafi yottade ndiyan lobban jartedan do enden der leydi meden Niger kore jamirte modon yerno kalirno do en der ko kibaruji meden noni ko bi en ko wite tew tewru ano bac sportif ko dubu jinaaji didi eno gaye didi dum hande laso joy leru men dubu jinaaji didi eno gaye didi kan woni ko dum fudda der leydi dim fuuno foti be du no ngada nimbe ujinaaji chapande jeddo e chapande tato e je tato ko wado tandu tew tewru der no kuje hembre e chapande jeddi e nayi ittana de der leydi ndi fu no foti to ndu tewtoru watte meni no be ujunere e chapande jeddo ko watto galleji hembre e chapande jenayo e jeegom ko doggo wuroji mu en gam batte alla e golleji hirnyereji ko pelle murtube gonno ngadan du en waroybe der wuro garbe kuru departement mo gote region tilaberi be nimbe e goybe wari du no ngatta dande yaade e laamu rena du en e wallita du en dan konda
ko be diwo men nini men dilliri be teti jawdi amen jonka yonkiji amen tam men garde garbe kuru be jabbiti kemen faawodi do kay de ko men gidi ni woni laamu wadana men laawol no men ko tirwuroji amen
wallahi bandu man zumbu to diwo mi to do chadal e metal darne ni woni ko men dillo to enda min gala fu ko men dilli du koy ba jawdi amen dilli dai fay pat amen min yoppi to enda jonka ko mi yide laamu non wallami min ko ta wuroji amen keba min dema gese amen do hakkilo fu
faru im golla kalkeni
wallahi de
kibbe bombe ni gundo torramin wadi min doggi gam ba joni no wodi himbe be diwti e dilliti ko min gari do min jabbitama no wodiri Allah wadi himbe wuro go barki deni kambu balini ibe kokka min cuudi deni dum wittake min garta taykiki min joodo
baa nyongo cire
ayo kango der dabbune wadi lebbi de juude mabbe wala ir bonde ko be kolle ka jamma e nyaloma be cillo do ko Allah wi sabbunga no yeso ni foda be jofi kan gartuna hande
kanda hay
nani mbiyan ko watto nimbe ujunaji chapande de tato enjoyo ko umoto jom en galleji ujunaji njoyo e lasoji dido e njoyo kam en woni hano ko feroyi hedde tilaberi kero leledi Burkina Faso warde Mali dun do nder lebbi tati dida borde dubu ujunaji didi eno gay e didi be ngarana tefude duwarde do ko ya weru no sarusi o cha famminir der andinore mudun de wurtino ga e tati lewru men e der lawol goto ngoni dillo ande be nimbe fuddana der lebbi joyi arani kol dubu jinaaji didi e no gay e didi gam batti ale golleji hirnyereji ko pelle murtube gonna ngadana be kippitaaki bibbe wuro e soggeji kawjide fillande nagu yeru no andinore de holleri nanni mbiyan ko watto moteje hembre e lasoji tati e tati e nokkuje to gineji gollitirdi tawa sappo e didi yaade gumpe sappo e go pelle murtube dum woni dimma gollal ko sogeji leydi meden Niger ngadi sappo e jeegon lewru me mbitti do nonni ley yannange leydi ndi misali hedde torodi warde do enda gote der region tilaberi dum do yeru no minister hawjinde fillande nagu e sogeji wiri dum der andinore nonni faabare joni bi en gollal sogeji gal no tokkiti wadede fa be mbadi ko watto bibbe bombe la soji tato en joyo non doni faabare joni minister hawjinde fillande nagu e sogeji wi ko gal gollal no tokkiti wadede nonni bi en komini mo yelu le departement mo gaya e lawangal yara nama sogeji garde national mana jarol di sogeji du woni renude nimbe are mu en kambe dirwi diggol e simogol asumi abarchi prefet mo gaya nani ko famini fadel aludo majju
munzo
min gari do yide sogeji garde en waddabe do gam batte du konna ni min beyd nabbe sembe e golle mabbe min ngarnobe saa min ngarnobe denago e golle gomnati ka wadi keri bawdo mudum jonka no heddi onon bebe wuro onon ngaddo nabbe ballaga golludo e mabbe sabbe ballaga modon woni kokkombe kabaruji di keddon fu hunde fu ko jidon ko gatto en sikka do mo on kolaaki jamma se nyaloma fu kalno on sogeji di enda do inde mo be gondo faabe denobe dena kulle modon gadenandu e le golle mabbe sogera ku e be jidi holale be jidi needi ngatto needi hakkunu e mabbe der golle mabbe den enda ko be gondo fa hande du kondam e kambe woni police e gendarme e douane en fu kambe non watto golle mudun en se be jiri neddo hono nebbam machineji ko wujjete dum na golleji daydi godon ko be jiri joomu ko haani joomu nange fu be baay nangude dum do inde majjum pamono dum ko be gondo enda do inde leedi be gondo ko
akin kasana sukay
nanne faware joni bi'en gollobe golle kali jeje e tamotobe der dunde ko gungu kiloji mudun e gallure nyamay gabbi no don torri dum en be du yerno kalere duudal gabbi der maayo go sabbe benede dum wadi ko be ngatta dande yaade ardibe hausu kebana o sadorma mosala nani ko wobbe mabbe pammini gabbi du illuminen wattobe abatirde fayottade e tamotobe fuddi ngoni e torrude wawtu gom der jemma adanta kon wawtu goyde borba neddo faadi kosa warde dun kengal la sarani gabbu gom fi lana goddo gon seko alla miden jidi ballaga e lamu sabusana gabbi di muraduji amin fu ngadino amma wawtu gonda wari le subaka atawta hunde fuddi nyamdi dum
gabbi di duudu nino wana ke himbe gonno golla nokkuje majjino gaden du waata ke di accene nokkuje fu ngabbu meedi riwude kam ala tan suuti kam
gaale ko innono ne
zardan wonerete
gollal kaliji ngadami duudal golleji amin du fudo mayo min gatta dum gam yottake to sabe gabbi den neddo yida walde fayle duunde de do min balata e darade ko min elta e laamu watta namin jungo min darna min ngadirta golleji amin duroɓe ɓe département mo birni konni do ballaga gomnanti jaranama tonuji nyamri dabbaji ko ɓuytantaɓe caɗale mabɓe hawtade e dabbaji ɗin gam batte Allah e jaccere ko heɓano nder dungu ƴaɓɓingo ngom ɗum saabi ko sakuru duma ko sonneteno ndem buuɗi ujunaji ɗiɗi hande Allah e connirol koyirna buuɗi keme jeetati woni ko sonnete bandimin Asuman Arsika heɓi yewtididde e duroɓe ɗiɗo famminirɓe hanoni
won gatalla hida gonna
on ballak ko gonnanti waddi do ni weli min sanne sabu ndungu wodayno nanne du ceddu naati dum latage du sadorma sanne yaade e durobe fu do hedde nyamdu dabbaji joni o ko dum wari himbe nani kibaru majjum non no ngara wabbe du konna heba e kabaru on tafa himbe non domi do ni konni jonka ko min jinni woni sene hebo kay beyde do majjum sabu ko wadda dum nafi sanne
tamuna tun da yo hakan ga mun jidadi nan dai kon
wallahi mun jidadi sosai
wallahi min nani beldum ne lumo emen codo ko ujunere e keme jeetati yaade ujunaje didi jondo emen chonnire ko keme jeetati waddani men balla men nani beldum majjum sanne
nani jidaade inshallah wore
nani faware jombi e balde majjuni ko no kure resirde jidi an der loctorore region do sono tawda sadorma o fi du no wodi faritere maunde ko waddanta hartobe cella ben yeru na ardido sarus kawjido filla no kure resirde jijande famminere don sabi ko mo watta dande yaade e nimbe ngara hokkude jijangam faabade yonkije mutari usman ardido o sarusim kawjido filla resirde jijam der doso nani ko winana hadizasa
nous arrive de tomber en rupture
no di wakati mo jiccan jaccantame kase himbe ciwambe der wuroji duudal mabbe fu be gardata duttirobe timma koreji nyawbe ko kambe jiccan no buri garambe hokkude jiccan duudude gonga sadorna no tawa do der loctorore doso osn koydi ka woni warambe hokkude jiccan du heba jiccan lasoji nay do hemre ko kalnam himbe ka woni jiccan sonnataake deni neddo dun jabi ceede mudum al order loctoror de doso neddo war hal jabandu cede comme elle ta kawoni resude pali jiccan duddi deni ka jaado da wari se hokki
qui a besoin de ce sala te qu'il vient on le sert
Saidu Dubu biteɗo gado e lawal ngal kanko woni arano mellaɗo mawɗo bangere kalle palato ɗiɗaɓo mo nyamay tawaɗo le arrondissement ɗiɗaɓo fa hannden o du wodana duuɓi lasoji ɗiɗi e jeegon alal bittinga ngal noga e ɗiɗi lewru men woni ko mella to heɓoyi ko watta daaɗe keme jeegom e capanɗe joyi e nayyi do daaɗe keme joyi e chapande jegom. Odu hadi adi no waddan baile arko natta filla bangere mudu no wiri Asuman Shina.
Mutane duka gudana
waje himbe fu min kai foto yan hande subibe kai be suba kan fu min garti goto jimmi ni wondo fu dun nangondira min golla bangera min yaha yeso hunde fu ko min gadi ko jomu yi hegitaaki fu na way hala ko mojjinte fu min mojjindo ko min tay no buri min sembe du min nela e gomnanti walla mi e majju ko wat ko tay ni bangera min wo ciagal majju do himbe hinno suka mu en na hanta biada andi mo yaadato andida du ko nato nyalloto to waloito sabo kar golle yaadira mun be watto dum e jaram kujje de boda hono shisha en hono kinije en sabo sentam do wadi ko watto bal tati bal nay ladde ansaro andana dum ayi wadai nonni sey ne muyi warti muro
to wona shi sayaro shalalace zamu doka mataki iri iri insha Allah.
Sengarte e yewtere meden pindinol do der Niger neddo goto do dido tan hepta lawal yottade ndiyam lobban jartedan yerno Minister Hawjinde Filla ndiyam jartedan e labal faminir der hisabu ko wadi der dubujinaaji didi e no gayi ko lati do hemre chapande nayo e jeenayo bibbe wuro gallure kamben tan ketta ndiyam lobban jartedan dina pecce didi do hemre yaade be gure laddeje yero doni no horejo fedde hokkobe habaruji Niger Hawjinde Filla ndiyam labdan jartedan e labal faminiri o sadorma rafi wattude jawdi an Filla ndiyam dum duno wodi kujum ko waddanta to yaadi yeso leydi ndi Usman Dambaji nani ko wina fi sa Adam Domaji
laksi alu fi sadon ma kebon ndiyan cenni an labdan no wodi der galluje no wodi ko der gurladde dubbe leydi Niger dido fu goto on en nan hebata ndiyan cenni an labdan eden goni milioji no ga e nay feccer himbe be fu ngala no heba ndiyan dan no haniri sen kampan kawji wattu gol ndiyan dan enda kandu no wi'a keeto wonno wattu ton enda do hember chapande jene jerdi fu be kebbini dum dun don hala ni non sabu en ji lewru mars avril galluje de ko heewi e majje fu no wodi sadon ma kebon ndiyan cenni dan dan enda.
Nous vivons un véritable calvaire.
Lady Zender et Tera, nous andida et Satar Marafidiam, Labdan, Gata Maji, nous wori no kujogon.
Vous savez, chaque
région fuma Lady Niger, Funo wori Satar Mamuno Montiri, c'est un koi joan in Tawa, Fatandiango, no what is an name, no what a maitrage Ujunere, quand on took Indian. Then the same Bassa Undu, ko what to maitrage Kamijan and Ujunere Kutuka, Fatandiango, Galu Zender, Kanukatawa, Ele, no Kutapaja winning, you set the son of Yoto Indian and winning. You saw your car for Nana Vie, Zender, heavy Satar Marfilan. Diam golbi marati diam hoya hebe ton enda tera kay hor no batti diam kano woni kebon diam labdan enda no sabbe sanne
noy dum waawi wiigo do fi sadarma rafi diam labdan gondan de leddi Niger
tous ces problèmes
kerol chaale jawdi woni wala na watte no golde do fi diam dan enda enda leddi golla wala na ma ko te gudel nayabe wodna e terre metre kib diam ujunaaji chapande nay le nyaloma tawine ka nyemey murad munu ko woni diam der nyaloma fu metre kib ujunaaji kembe chapande nene en pammi do kay gollal heddi sanne se yama gurlade to e hore mulum to be jata ma gatta ndiyel de fu jawdi wala no watte fa tokkito no himbe gonno beydoro eno kuje de en
et donc du coup il y a un problème
rafi diam latdan gondan der leddi Niger yala wawta waddan himbe sadarma gondo
nene ndiyam hebaaki to pama dun larno mawdo yaade e himbe jonde mudun yem sabu baande a hoji lekkol kaabe godo rafi ni ha todo yaade lekkol sabu illu subaka be darta be jabe tefandiyan dan seynaangi hiire ko be ngarta to lekkol watte dum nonno sa hojal fille cellal dum rebe gondon rimataana e leddi jaati doktoroje gondon latide ndiyam wala der mudun ndiyam kan won dangalal do fiyaade yes no watta ko no mojjani woni jawdi watte fa hewa e gollangal hono gollono ko e mumen beedu acce golla le fi ndiyam na enda golde ngada muradu mabbe huntu
the business dans le secteur de
dawon te kibaruji mede fulfulde tele joni wala fu ko bawde wiide sana jabbodon Hawwa Usman wadde ko demgal Hamsan Kore yamde jo e mintaji la soji didi e joyi kirten to jam hirti
studio kalangu
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena ijena topere inai FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere egoo FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena ijena FM.
Studio Kalangu.